feel I'm living my dream. Napaka Benz on a beamer. What you talking na ni? Feel I'm living my dream. Feel I'm living my dream. Feel I'm living my dream. Napaka Benz on a beamer. What you talking na ni?
Sina time ya mdomo, time ya mdomo. Tukishindwa kubonga tutembeze mkono. Time ya mdomo, time ya mdomo.
Feel kama dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich. To mock and short. Yo. Feel kama dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich.
Any big dogs on a back. Any big dogs on a back. Kufungalishi na tap mafala na paka ni hot na scam na round your block ni kama ni fan
kwa za member na paka plan cause yo retaliation is a mark ni fence side kama dura.
Cause the streets sometimes ni cold as more kwa jo hard and bold. My friends my bitches are old. Ni cold ni cold ni cold. Hama pengo chana ni mention sante jibu aje yo question. Shukwa kweli na tension mishko na mahabu manzo kwa special.
Nairobi's a jungle in these streets. Only the fittest survives. Jichunge na friends, juni my snakes. They will smash your wives. Wataku stop on your back. Yo, my nigga be wise. Ati ride or die, watch your back.
Gumi ni jam.
Gumi ni jam. Chore mbwefi. Gumi ni jam. Chore mbwefi.
DJ Dizzy 254, the street baddest.